Yeah, mpoa linitoka kani mehamia next. Mzinga ililan kani mefungwa ya next. Toka this week, niko late hadi next. Kaupendi hizo ngoma zangu finya next. Next, 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 next. Kaupendi hizo ngoma zangu finya next. Next, 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 next. Kaupendi hizo ngoma zangu finya next.
Kaujujue saini shop over the rest. Wapame jake jani wansem wantaka best. Sisi ndo kusema south, east, north, west. Naje hizi mtawa se wanyonge ndo wana vex. Acha kutu test, brusky utamu kana dent. Exa nani dex nili mtoka jua kuvent. Brusky ana simp kwa DM aliocha sent. Kwa rap game shop ndo missing
ya me. Hey, shaggy, una tumbo bigi na una starve ka the rest. Hey, kwa una dishi nini aje keja wendo guest. Hey, una dunda east booty niliamkia west. Hey, dani ya Toyota na ina feel ni kama Lex. Lex, 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 Lex. Mpoali nitoka kani mehamia next. Next, 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 next. Kaupendi hizo ngoma zangu finya next.
Umpoa akot. Yeah. Nana pair head. Sijin mem twanga wapin kwanga we see last weekend. Didn't kwanga trap my toys I got to not blend. Reliki fed, started to pretend.
Cheki, seze ku drop jingate me panda. Alpagawa, aje vila li checking kolanda. Ufala ni TikTok, kumusimamisha place ni monishe balance. Na mini kodo kushinda mseme kula mama. Mpoa li nitoka kani mehamia next. Mzinga ililan kani mefungwa ya next. Toka this week, niko late hadi next. Kaupendi hizo ngoma zangu finya next. Next, 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 next. Kaupendi hizo ngoma zangu finya next. Next, 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 next. Kaupendi hizo ngoma zangu finya next.